CKMusicPromos.com.
Waisewa
Narek
Atimbuta
Kumbakalezai. Hello, families in the building.
Here, here, here.
Go, let's get it. Yeah.
Eduardo Young King
DG Triple QX.
Let's go, let's get it.
Chape bete penzelini neka, neka. Yeza chape bete penzelini single. Ndawa fake love ini pasa pressure. Baby, fake love ina ini pasa pressure.
Pressure, munga brada ye azula. Mumtima baby wazila wajua. Elo njipa fest ndiwe wene unazula. Manje mtima wapya munga npazi pa mbaula. Ndiwe makenka mtima wa masula. Estate omanga mtima wa masula. Benen makamba iwe baby umasula. Mtima wanga iwe baby umasula. Nikufuna unikana, nikukonka utukwana. Nifuna permanent si nifuna pokabana. Yawa nilipena stata sono neka kulubana. Mutima nakupasa kayangani na luvyanya. Ina luvyanya, yes style wanyambila. First mene wenze kukambira. Kutiwe naine kulipe kusira. Manje nilimumanza paneka ningo mbira.
Neka. Yeza chape bete penzelini single. Ndawa fake love ini pasa pressure. Baby, fake love ina ini pasa pressure. Pa pressure.
Vina yamba chape bwino. Tenzo cheze no seka chape bwino. Cheze ni chikonde vezo kumbwa kuno. Abba, siti ripo anymore. Ni pressure pa pressure, ni kango chitareja. Ni chikonde chapuangi, ni kange wanoseka. Bama love, vifasi sana mutu. Mutu weni konda, alina wina mundu. Yeah, wene wite na bay, anape. Akupasa fake love, unake. Bama love, mulu saka ni risking. Bama love, kulibati niwe king. Chua jaga yo shaja tagamana. Yama labu hila jaya yapo karigana. Chua jaga yo shaja tagamana. Yama labu hila jaya yapo karigana.
Chape bete penzelini neka, neka. Yezo chape bete penzelini single. Ndawa fake love ini pasa pressure. Baby, fake love ini pasa pressure. Pa pressure.
Tiwe suna ni kwa ndepo. Kukwa mchikondi kaleza chiri simple. Unani pasa chance mumutima enze fake. Na mbela mawani kwa tina kwa passage. Yes, you love kaleza ili fake. Nikabwela kwa kwanu unichila for sake. Yolo ni gure jira uzafu na wajeti. Kukukonda ni nala kusa maybe. Kifafuta TVC ye baby. Balipena ganja na mbozivela jet. Awe sili ulavu kaleza ili fake. Unipasa pressure ngani sakila ya lenti. Iviva nile mesa monga we upa mstriti. Daily pakona upeze kana gai. Mulichi chikondi zakamba goodbye.
Exclusive from CKMusicPromos.com.
Kale kale, ela kolo pasea, one man yepa, panapa, Slim Giant Azea, Giant Killer.
Love.